we bless you, Lord. Mi nimeamua, ni bora niseme asante kwa yale Mungu aliyotenda kwangu. Kumaliza mwaka Januari hadi Disemba, sikulipa kitu na shukuru. Mi nimeamua, ni bora niseme asante kwa yale Mungu aliyotenda kwangu. Kumaliza mwaka Januari hadi Disemba, sikulipa kitu na shukuru. Shida nilipitia, magumu ilikuwa nyingi, ila mkono wako hukuwa mbali nami. Umenitenda wema pasipo hata fidia, sikulipa kitu na shukuru. Asante, asante Bwana, asante, asante Yesu, asante, asante Bwana, Ebeneza, na shukuru. Haleluya. Oh, 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 oh. For everything you've done, I thank you. Thank you, God, oh, thank you, God. I thank you. Sitaogopa kitu, sababu wewe uko nami. Nyakati ya ziki nyingi, najua Bwana uko nami. Kama Emanueli, sijakuona mbali nami. Ubora wa maisha yangu ni sababu wewe uko nami. I say, sitaogopa kitu, sababu wewe uko nami. Nyakati ya ziki nyingi, najua Bwana uko nami. Kama Emanueli, sijakuona mbali nami. Ubora wa maisha yangu ni sababu wewe uko nami.
Asante,
asante Bwana,
asante Bwana,
asante Yesu,
asante,
asante Baba,
asante Yesu.
Neema yako inanitosha, sikuwa na fidia. Ebeneza,
Ebeneza,
na shukuru,
na shukuru.
Asante Bwana wangu,
asante,
asante Baba,
asante Bwana,
asante Yesu,
asante,
asante ngome,
asante Yesu,
kimbilio msaada wa,
asante
Januari Disemba,
asante Bwana,
leo nimefikia,
Ebeneza,
Bwana na shukuru,
na shukuru.
Asante Bwana wangu, asante Bwana,
asante Bwana.
January imepita, February imepita, March imepita, April imepita, May, June, July, August, September, October, November, de ale, Ebeneza wangu,
Ebeneza.
Na shukuru Baba, sitaogopa kitu, sababu wewe uko nami. Mimi sitaogopa kitu, hata majira ibadilike. Mwaka unaokuja niko nawe, wewe utanisaidia. Mimi nashukuru Baba, nashukuru Baba, Bwana nashukuru Baba. For every single dawn in our life, oh. Yeah. Sitaogopa kitu, Lord, we thank you for this night. We bless you for everything you've done in our lives. Père éternel, tu l'as voulu aussi et nous te remercions pour tout. Merci Père, merci Seigneur, alléluia. Dieu, tu m'as ouvert pour chanter à tout jina la Yesu.